so bali the flow. I got my boy IQ. Magic Spice.
Kosi mara tema tungo inasikika kisa huti hindo tungo yu ya mdundo kisikika nusu kaputi bitozu na kaze lizi na kaza buti kume fall in love na nenta nataka noti tema speech ya rana kama rana ya mzazi eti bila ngoma msondo kafani kazi kini tanzu yu ya tanze na vunja mbaka mifupa kewa diva kusebu kama mina chipupa yapo binadamu kazi blaza punguza pupa kini ngumu hevu njike kwa level ya tupa tupa nina sira kwandike na ndika kishe na skika kini black tungo kunga waya kwenye speaker gani kwa mdundo huu tumakini water sticker usawo na kabako sisa sivunja wa frika kisabali kutwa flow ni mano wakami rika.
Somebody go
for me. Somebody nipo, nipo. Sinto kata chama. Somebody nipo, nipo. Sinto kata chama. Say hey,
IQ.
Say hey,
body the pro.
Say hey,
IQ.
Say hey.
Sina bluzi kwenye rimi ni pumzi yuzi na mimi si amini matonye veleti kafanya nini mjini makini soyoni saka madini kini rasta mzazi one tusiveki mini washaru sijito nchayu kwenye kundi ramajini ujana micha puko tozima takuja juta mini kama kufa shangaa utajenga kuta na ninginia mzubraya msikaki tanzi mbelo kumu sadiki kwenye mwanga na giza na tema ngumu kipapu misile novo elewa yari homo lewa maharufu kose nyota ya promo mini ruga ya kigeni kilaza kuto nelewa. Napenda kujipuza nifuze pate kulewa kuna pungu nakosa komba vyema utapewa. Yes, komba vyema utapewa.
Nasema bado nipo, nipo. Sito kata tama. Nasema bado nipo, nipo. Sito kata tama. Say hey,
IQ.
Say hey,
body the pro.
Say hey,
IQ.
Say hey,
body the pro. Na kufunza kwa stichi na kupa dabu kumbuka jana unahanza na mwisho na kuwa babu minda yule genius mwene dreams ahadabu kwenye flow mina bima nikipa tabaki mwana kindo sazi ya kipasa ulisikio kina mane na pagunza kwa mta zede mimba kwa mtoto na ninginia juu ya stanza kama brother za mpoto silo juwa na kujuza kijuwa ni changa moto nasako juzi kwa pumzi bado na kema wana diabu wanjela kuwa ni wema weka umakini walewa nini nasema kona majanga na zili kana death na zula wana lose hope kwa tunza na kunja tula mine somo ya leo ni somo zungoje kesho kundo black hip hop usi na mwaga jasho
in the match.
Nasema baro nipo, nipo. Sito kata chama. Nasema baro nipo, nipo. Sito kata chama. Say hey,
IQ.
Say hey,
body the flow.
Say hey,
IQ.
Say hey,
body the flow.
It's most touches. Kiss your body to flow. I got my boy IQ. This is how we do. It's the Magic Spice.